Sanibona kusihlwa bangani, kuyinhlanhla enkulu ngempela ukuba lapha kulobu busuku futhi into eyodwa ukubuyela eKansas futhi enye into ukuba sezinkundleni zokukhemba. Ngikholwa ukuthi lona yimihlangano yami yokuqala yekhempu engiyethamele esikhathini eside. Futhi ngibe nezimemo sokuba ngize nokuqala nani, futhi ngizwile selokhu nje singenile beninesikhathi esimnandi lapha kulo mhlangano. Nginokubonga kakhulu ngalokho. Futhi mina ngenyonga umgwaqo imizuzu nene mbala edlule nendodana yami, futhi besikhuluma ngeminyaka edlule ngenkathi ngiqala ukwehlela lapha eKansas kwakungokokuqala kwemihlangano yami. Ngenkathi kuqala ngiqala kusuka kwakuseKansas yohlobweni lobuvangeli lwemihlangano empeleni, futhi kusukela ngaleyo nkathi sekube nokuphindeka sikhombise ngijikeleza umhlaba. Futhi manje sengibuyela eKansas kunjengemali embi njalo kuyayibuyisa. Nginayo ndawo zonke kade ngikuzo ngethemba e-United States. Ngibuziwe ngabe bakhona abantu lapha abavela eKansas, bengiba nabangani njalo abavela eKansas cishe impela ndawo zonke. Futhi bengisho njalo ezinye zezinhliziyo ezineqiniso kakhulu ngiyakholwa esezake zashaya wakuphansi kwalawo mayemba abadala ahlaza ziphakaphaka ezansi lapha eKansas. Abantu abakahle ngempela, ngiyanithanda futhi nginokuthokoza kuNkulunkulu ngethuba lokubuya kulobu busuku eKansas ngibe lapha nani. Futhi ngakho ngicabanga ukuthi sinobusuku obuthathu obusasele engunguthelweni nokuba nethuba lokungena futhi ngizwakalise uthando lwami kuJesu Kristu. Futhi ngibe nenhlanganyelo nani bantu nesigejane sethu esikahle sabazalane lapha, bona abaningi babo angibazi. Ngikayazile nje ngase ngibona yedwa ngimaziyo umfowethu Jack Moore, kwenzekile nje nodadewethu Moore kwenzekile wabakhumbula khona-ke, futhi sijabule ngempela ukuba phakathi. Manje ngiyazi usuku lonke kulungule fanele lithole ukukhathala, niyazi ukukhathala ngokomzimbo asikutholi neze kwanele kwesithole ukukhathala. Sidumisa futhi sibusisa uNkulunkulu ngobubele bakhe, umangalisa kanjani. Futhi kodwa usuku lonke kulungube bese kuthi ke uma sekufika isikhathi sobusuku kwena ke nakho ngingena, futhi ngithi kuba uhlobo lomunye walabo bafundisa ninikeza umqondo ukukhuluma isikhathi eside. Kodwa angicabangi ukuthi sizokwenza manje ngenxa yalokhu kumpintshana engqungqutheleni. Izizwile zikhuluma ezinkulu akungabazeki usuku lonke nangengqungquthela, bese ke kuba ukusukuma lapha emsamo ngani phambi kwazo zonke onke lezi zikhulumi ezikahle ukuthi ngizizwa ngimncane ngempela futhi ngime lapha. Omunye wabefundisa ngisanda kumxhawula nje ungitshele ukuthi lena yizinkonzo zenu zokuqala ukuba nibe nazo kuleli thabenakele. Ngingalibiza kanjalo, angazi nje ukuthi ngempela yini leli thempeli kumbe noma kuyini. Futhi sinokubonga ngempela futhi ngethuba lokungena endlini yokukhonzela entsha, into eyakhela udumo nokuhlonipha uNkulunkulu. Uyamangalisa kanjani. Futhi siyahlehliswa nje noma azihlehliswa nje, sivela senzela iholiday lesikole labantwana sakhethi kuzona eArizona manje. Futhi kade kushisa kabi kabi phandle lapho, kodwa sithola ukuthi kuthe kushisa kakhudlwana lapho ekhaya noma bekunjalo phandle lapho ngenxa yomswakamo omkhulu kakhulu. Futhi kuthi ukusibeka phansi emva kokuba sesitshela ukuthi ukukwejwayela ukuba semoyeni osemkhathini lapho. Singene ekhaya futhi saba lenkonzo yokuqala ngesonto ledlule, futhi sibone inkonzo uJesu iqhuba umsebenzi wayo omkhulu othando namandla phakathi kwabantu nevangeli elifanayo ngalishumayela ngine eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule lapha eKansas. Ngisakholwa yinto efanayo, angiliguquli nje, linguKristu. Ngesonto kwaba khona into eyenzekayo ebandleni, kwenzeka nje ngakuqalaza futhi ngibona umnumzane ohloniphekile kuyena okwenziwe isimangaliso. Kapelani, sonke siyathanda ukuqoshwa ngeNkosi uJesu, siyathanda ukukwenza. Nganginowesifazane ngesinye isikhathi ukuba ngitshele, wathi lelo khuthi kuphela ayengalithola ngami, ngiqosha kakhulu kuJesu. Ngathi impela ngezulwini uma kuyilelo kuphela amaphutha ebenginawo, ngiqosha ngoJesu. Futhi ngakho wayengacabangi nje ukuthi wayengolobu uNkulunkulu, wazama ukuba athi wayengumuntu nje nesazi sokudabuka kwezinto, noma umprofeti, noma ethize into enjengaleyo, kodwa ngathi wayengunkulunkulu. Futhi ngakho wayesethi ngingafakazisa kuwo ukuthi wayengesuye uNkulunkulu. Ngase ngithi angikholwa ukuthi ungakwenza lokho. Wathi ngingafakazisa ukuthi wayengumuntu kuphela. Ngathi manje ngizovuma ukuthi wayengumuntu, kodwa waye yikho kokubili umuntu nobonobu uNkulunkulu. Wathi wayengebe ngonobu uNkulunkulu. Ngase ngithi wayengonobu uNkulunkulu futhi ungonobu uNkulunkulu. Wathi wayengebe. Wathi ngizokufakazisa ngeBhayibheli lakho uqobo. Ngathi kulungile. Wayesethi kuJohn Ngcwele isehluko seshumi nanye, esendleleni ezansi ethuneni likaLazaro, iBhayibheli lathi uJesu wakhala izinyembezi. Ngathi awu, lokho kuhlangene ngani nakhona? Wathi awu, uma ekhala izinyembezi kufazisa ukuthi akasuye ngonobu uNkulunkulu. Ngathi nenekazi mpikisane yakhe izaqe kodlule isobho lenziwe ngezithunzi senkukhu eyabulawa yindlala. Ngathi wazi kangcono kunalokho. Ngathi wayengumuntu lapho ethuneni likaLazaro ekhala kunjalo, kodwa ngenkathi eqondisa amahlombe akhe amancane phezulu, wayesethi uLazaro uphuma, nomuntu owayesefeza insuku ezine wama ngezinyawo zakhe futhi wabuye waphila. Lowo wayengaphezu komuntu owayengenza lokho. Ngisalokhu ngimkhole eyilokho. Ngesonto ngisakhuluma ngangicela abantu ukuba bajike ethabenakele futhi baxawulane, futhi kwakukhona umngane othandekayo, ngisala kufunda ukumthanda. Ungena endlini yokukhonzela nje yena nomkakhe. Umkakhe uyinesi eliyirejistiwe, futhi yena uqobo uyingisi ungowaseNorway. Ukuthi lokho kwaze kwenzeka kanjani angazi, kodwa nokho bobabili bangabantu abakahle. Futhi lo mfowethu wayekade nento ethize encane engalungile ethi ukuba senhliziyweni yakhe, futhi indoda engumKristu wokukahle kakhulu, nendoda eyisihlakaniphi, futhi yenza umsebenzi ojikelezayo wokuba ngabacwaningi bamabhuku ezezimali nokunye nokunye. Futhi yajika, futhi ngenkathi ijika ukuhlasela inhliziyo kwayishaya, futhi yagexezela egobela kwiphansi lendlu sifile. Nomkayo eyinesi wayidumela ngokushesha, wayesedumela kushaya komthambo wayo phezu kwenhliziyo yayo. Akasekho. Ngase ngibuka ubuso bayo bumnyama ngempela, amehlo ayo ayesebheka emuva, ingawavalile nje amehlo ayo, kodwa amehlo ayo eqhunsukile ngaphambili. Futhi yayi ngiza nganene emsamo, ngazama ukuthulisa ezithameli. Abantu abaningi wayizama ukusiza udadewethu kusobala kuleso simo nomnyeni wakhe. Omunye wabeka into ethize phezu kwekhanda layo, noma phansi kwekhanda layo njalo. Ngabambe inhliziyo yayo ukushaya kwemithambo yayo engalweni yayo, futhi kungaseko mthambo oshayayo kunoma ukhona kuleso sinqamo sokhulu. Ngaseke ngiguqa phansi, ngase ngikhuleka. Nkosi Jesu, ngikhuleka kuwe, Buyisa wethu, umfowethu wethu, ukuphila kwakhe inhliziyo yakhe ishakane noma kahlani, yayisiqala ishaya ngokujwayelekile futhi uyabuya phakama futhi wayezama ukukhuluma, wangakwazi ukukhuluma, waye igazi liyama niyazi. Uma inhliziyo ima futhi kwakuyisikhathi impela ngaphambi kokuba igazi lakhe lithole ukuhamba kahle ngqo. Futhi ngamuzwa ebiza igama lami, ngaseke ngibuyela nje emsamo. Futhi angazi nje noma ubungasukuma yini ukuze abantu bazokwazi ukukubona ukuthi indoda yayingubani. Leyo ndoda eyawa yafa ngesonto ekuseni ngokuhlaselwa yinhliziyo. Udadewethu umkakhe inesi elalimi lapho ukuba lithathe ukushaya kwemithambo yakhe ukubona futhi abone ukuthi ngakho lokho kuzwakala kuxake kakhulu mhlawumbe kubantu abebengezikholwe lezi zinto. Kodwa ngiyibonile iNkosi uJesu ivusa abafile izikhathi eziningi, lokho akususa kithi. Ngakho besingeke ngicabanga ukuthi kuhle ukuqoshwa ngoJesu, kodwa ngicabanga ukuthi bekufanele kube yiqiniso elithize. ukhosha ngakho lakho simbonile ngimbonile eminyakeni edlule ishumi nanhlanu ngezehlakalo eziningi ezingena kuphosisa evusa abafileyo ikakhulukazi oyele emexico labo mfowethu umo nami ngangime edolobheni lasemexico ingane encane yafa ngokunye okusa ngelesishiyagalolunge nqo ine-umonia e-ofisi kadokotela lwesifazane omncane sasingakwazi ukumthola ukuba aye awu indoda hayi yayithi bonke amakadi omkhuleko futhi sasidingeka nje ukuba sibabale lapho benyuka kwakungasekho amagadi omkhuleko nalodade wethu omncane oyizipenishi cishenge kankele oneminyaka engamashumi amabili nanhlala budala wayenencane ingane efile futhi lalile futhi wayenayo phansi koblankethe futhi ubusuku ngaphambi kwalokho wawukade kukhona indoda eyayimpumputhe eyayi-o mhlawumbe indala njengoba nje ubaba wami wayengaba mdala mhlawumbe ineminyaka engamashumi ayisikhombisa kudala ipuputhekile futhi yathola ukubona kwange nkathi ngangiyikhulekela futhi ngalobo busuku umsamo ngokwangempela ubanzi nje njengoba lona uvundle lapha kwakungutshani nje ubuthi o abuphakami kakhulu amafidi amabili noma amathathu namatshani nje neziqoko izingubo ezindala babekade bezibeke phezu lapho nalona esifazane omncane wayezama ukusukuma lapho nguNopili Paul indodana yami weza wayesethi babayi nginabangenisa bathi impela babe ngamakhulu amathathu lapho futhi wonke amakhulu amathathu awakwazi ukubamba lowo wesifazane omncane wayenengane efile phansi komncane oblankethi oluhlaza sibhakabhaka ngathi awu ngathi kumfowethu Jackmo yehla umfowethu Jackmo nami sinenqawe yezinto esihlanganyela kuze ngifuna ukuba ngithi sibukeka sifana ngoba indoda ebukeka kahle ngempela kodwa yinto eyodwa ngomfowethu Jackmo sobabili sehlukanise izinwele zethu ngendlela efanayo sinenqwaba ezinto esihlanganyela kuzo ngacabanga owesifazane akazange angazi babedingeka bangehlise ngezintambo ezithize nezinto kuba ngingene ngakho ngamthumela phansi ukuba akhuleke ingane encane ngacabanga awu bangeke akasoze akwazi behluko futhi ngakho ngase ngiqalile ukukhuluma futhi ngenkathi umfowethu Espinoza abaningi benu bazalani bamazi wase-West Coast wayeumusha lokhu kwakuphandle lapho ngaseringini yenkunzi edolobheni lase-Mexico ngase ngibuka laphaya phezulu kwezethameli ngase ngibona umbono wengane encane ngumexico ihlezi ingimamathekela ngakho ngathi iletheni lapho eninikaze elincane ngakho ngabeka izandla phezu koluncane olufile olugongobele ubumba uselubanda izinyawo zayo ziqale kukhahlela futhi iqale kudazeluka futhi yayilapho isiphila ngase ngithumele isigijimu uEspinoza wenza ukuhlola nodokotela ukuthola isitatimende ngaphambi kokuba sikubhale sikukhiphe udokotela wabhala isitatimende sifungele ukuthi leyo ngane yafa ngalokho ukuza ehhovisi lakhe cishe ngelesishiyagalolunye nqo futhi lokhu kwakukuthi akube eleshumi ligamenxe ngalobo busuku nengane yaphila namuhla futhi ithokozela impilo enhle odumweni nenkazimulo kankulunkulu ngakho ukubona izinto eziningi zenzeka besingeke sidingeke ukuba sisho ngomfowethu ubuweyi lapho kodwa iqiniso liyiqiniso nonkulunkulu akazezi nje lezo zinto ukuba nje ufuna kwaziwe nabantu ukuba bazi ukuthi uyabathanda nangobusa kankulunkulu umfowethu weyi uhlezi phakathi kwethu kulobo busuku ephila sinokubonga ngalokho ngicabangile ngokuba sekundleni yekhempu ngingena angifuni nje ukuphazamisa isikhathi esikhulu ubhili ubengitshela kule ntambama ukuthi ukhuluma ngephentekoste emfeshini endala ngempela wathi awulinde uze ufike phezulu lapho wathi bacula sengathi bake baba nezihlakalo seminyaka engamashumi amahlanu ngathi ngiqakele abanye babo naso ya seminyaka engamashumi amahlanu futhi ngiyathanda nje ukungena emhlanganweni onjalo ngikholwa ukuthi sonke siyathanda lapho nje singena kuwo ngqo njengoba ngangivamise ukuxoxa indaba encane kudoba enhle enyakatho e-New Hampshire ngangidoba inhlanzi i-trout futhi phezulu le enhlokweni yentaba nganginethende elincane lihlezi phezulu lapho o lawo ithende u-A elincane ithende elincane londlwane elivela kuhulumeni futhi ngangithola indawo lapho kwakunezinhlaza eningi trawl ngangisemuva phansi esihlala futhi kwakukhona futhi kwakukhona umyezane wezinyamazane ezinezimpondo ezimagajagaja lapho futhi ngaso sonke isikhathi ngangizama ukumanzisa uhuku lami elimbozwe ngokusampukane ngani lwalubambeka emyezaneni ngakho ngalokho kuza ngavuka ngenyukela lapho kuse-eli ngase ngicabanga ngizoyigawula leyo miyezane ngizovele nje uma ngibulala inhlanzi khona-ke ngizoyidla kungenjalo ngizoyidedela ngakho nganginalo lonke iviki engangingakunakekela kuphela futhi ngangisenhla lapho ngingedwa futhi ngizihambile ngalokho kuza endleleni yami sengibuye ibhere elidala lensikazi namawundla amabili amancane ayengena ethendeni lami futhi ukhuluma ngokuhliphize izinto ayelihliphize kahle ngempela futhi ayidabule yonke into futhi ngacabanga uma sengibuya ngezomsindo ngase ngiqalaze izihlahla ezincane engangiza ngakuzo noma amabhere omdala nawonke wayenesikhathi nje evundulula yonke into wayesengibona wayesesuka ebaleka wayesekhala ebiza amawundla akhe elinye lamawundlu liyeza nelinge alizama umfo omncinyane gxumagxuma wayephakeme kangaka nje wayehlezi kanje ngase ngicabanga awu yini umfo omncane ikhathalele kakhulu kangaka na ngase ngijika ngale ngase ngibuka ngathi kuye phuma lapho futhi wavele wahlala lapho nje ngacabanga ngase ngibhekisise umama omdala ngoba niyazi ukudlala ngamawundla akhe wayeyokukwebha uyazi ngakho ngangabhekisisa kwakukhona isihlahla esithi azisondele impela niyazi ngakinevolovolo lidala selinerasti libekwe lapha yayithendeni cishe laselephukile ngaleyo kathi futhi empeleni ngakingeke ngifuna ukudubula umama omdala futhi ngishiye izintandane ezimbili emahlathini ngakho ngangilokhu ngibhekisisa lesi sihlahla ngizungeza ukuba ngibone ukuthi umfo omncane yini eyayimhuha kangaka futhi niyazi ngingi ngiyawathanda amapanikuku thina sonke singaba seningizima sisibona ama-flapjack yilokho ayikho ezansi lapha niyazi ngakho futhi ngiwathanda ngempela futhi ngiyazi ayikho imethodist engaka ngami ngithanda ngempela ukuthulula kutiliki ngiwabhabhathiza kahle ngempela ngiwuthululele phezu kwawo ngakho angithandi nje ukufafaza imbijana njengoba nithola kulezi zindawo lapha into encane ithanda ukufika lapho khona ukuthululela khona ngempela uyazi bese wagxuba kahle nakanzima nganginebhakede ligcwele lo hafu wegalane lo sogama omnani obudala leli bhere elincane lalisuse izivalo futhi laliwujabulela ngempela utiligi wami ngangilokhu ngilibhekisisa ngale khoneni lalithatha isidlala sale sincane bese lisinamathelisa phasi kuleli bhakede niyazi futhi lalingazi ukuthi lingawukhipha kanjani utiligi ngakho livele nje linamathelisa isidlala sale phasi kutiligi wami bese-ke liwuvundulula bese likhotha ngenkathi wehla ngiyalitshela ngenkathi ekugcineni ngizungeza futhi ngathola ukunaka kwalo la ngibuka lalingakwazi ukungibona lalingutiligi kusukela phezulu nalalo kwehle njalo isiswana salo nje sicele utiligi nje namehlo alo lalingakwazi ngisho ukuvula amehlo alo ukuba lingibuke niyazi lizama ngacabanga kunjalo akusekho ukulahlwa kwabadlayo kufaka emqondweni umhlangano omuhle omdala wephentekoste uma sifaka izingalo zethu phansi kuleso sitsha soju olujule kangaka niyazi lwalolotshu lwephentekoste niyazi into exakile ngayo emva kokuba selisuthise isisu salo nebhakede lami lakhishwa ukudla okucinisiwe lawelela kunina nomfowabo omncane nomama walikhodwa ngakho niyazi ngithemba ukuthi sithola kuningi kakhulu lapha phezu kwethu ukuthi uma siya ekhaya labo abangezanga bazokhotha kithi esincane sesihlakalo sethu sibatshele ukuthi izinto ezini ezinkulu inkosi yezenzile ezizansi lapha e-Hot Springs inkosi inibusise futhi manje ngiyakholwa bangitshela ukuthi abakutholanga ngesikhathi noma enye into ethize yokumemezela ukuba bakhiphe amanye amakhadi omkhuleko ukukhulekela abagulayo ezinye izinombolo emakhadini siyababiza futhi sibakhulekele futhi manje kanjalo ngakho kuningi nginikwa mina ubusuku obubodwa kuba ngithi ukujwayelana. Futhi ngakho kusase busuku ngicabanga ukuthi bazokhipha amakhadi abo omkhuleko ngesinye sikhathi ntambama. Kunjalo na, ya, selivele ngelesithupha nqona, ngelesithupha nqo kusasa kusihlwa. Manje ngicabangile kulobu busuku sizothatha nje ingxenye encane yombhalo lapha futhi siwufunde futhi sibone ukuthi singakuthola yini inkosi ezositshela khona. Futhi manje ngaphambi nje kokuba sivule incwadi asikhulume kumqalisi wencwadi njengoba sikholomisa amakhanda ethu. Singakakhuleki namakhanda ethu ekhotheme nayo yonke iminako manje nakho konke kudlala kosuku namancoko amancane esibe nawo asikufuqele eceleni nje manje ngoba sisondele enkosini. Ngabe zikhona izicelo ezikhethekileyo eningathanda zikhunjule obungaphakamisa isandla sakho nje futhi ukuthi ngosi phansi ngqo enhlizweni yakho bamba isicelo sakho nje. Baba wethu wasezulwini sikuthathe njengenhlanhla enkulu lokhu uNkulunkulu somandla ukuze emhlanganeni yenkosi ukuba sihlanganyele ndawonye sifakaza sikhuluma ngezinto ezinkulu ozenzile nezindawo esibe kuzo futhi. Nje kungikhumbuze ngezenzo zesine ebhebhelini inkathi bebuye futhi wayekhuluma ngalokho inkosi eyikwenzile futhi bonke bakhululeka nendawo yazengezanyizwa lapho babebuthene khona ndawonye. Unkulunkulu asishisekele kakhulu kulobu busuku kubone indlu zengezanyizwa kodwa singathanda ukuba wena usizamazamise nkosi zamazamise kuqonda kwethu zamazamise ubuthini idlingozi lethu izinhliziyo zethu zokuqonda ukuze sisuke lapho kulobu busuku sizimisele kakhulu kunanini nini kukukhonza. Muzi sikwazi ukuzwa ubukhole bePentecost entsha sefresh kamoya ongcwele uthululeka phezu kwethu kafresh nakabusha njengasezantsi kulamahlathi namagquma eAkansasi iminyaka engabashumi amahlanu edlula ngenkathi obaba bedabula lapha begibela amahashi nezinqola beshumayela leli vangeli. Kuze thandekayo wangathi thina bathwali balembangela enkulu efanele oyithumele konke lapha wangathi singebe namahloni elento enkulu kodwa kwangathi singahamba ezinyatheleleni zalabo abahamba phambi kwethu Nkosi bephethe iflege lenkosi uJesu. Bangathi abanye abangakale bukeli lelicebe likhulu insindiso uNkulunkulu asendlalela lona empalweni washi kungakwenzeki kusuka phansi le ngeTestamente elidala futhi namhlanje siyalijabulela kwangathi kungaba khona okukhulu kuzamazamisa phakathi kwethu Nkosi nokwenziwa busha kokukholwa nokwenziwa busha kwemizamo. Ngiyakubonga ngale ngungudela yalezi zigejane zabantu esalokhu yebambelele Nkosi ngaleli hora lezivivike lifika phezu komhlaba ukuvivike labo abazisho ukuthi bangamaKristu. Kangathi singafunyane kupheleleni sifanele ukungena ezijabulweni zenkosi okulungiselelwe abahlengiweyo selokhu kwasekelwa yizo buzise izwi lakho. Nkosi khumbula zonke izandla eziphakemileyo uyayazi impokophelo uyayazi injongo uyasazi isicelo sisemuva kwalezo zandla ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzokupha lowo nalowo. Bakathi wonke wesilisa noma wesifazane umfana noma intombazane uphakamise isandla obefuna enye insindiso ukuhamba kusondele kakhulu noma ukwazi wena njengomsindisi wabo kwangathi bangesuke kule nkundla kuze kuphendule leso sicelo. Kulabo abakhulayo nabadingayo siyakhuleka Nkulunkulu kuzoba khona igagasi elikhulu lokuphilisa elinqamula kule ndawo ukuthi akuze kuba khona muntu obuthakathaka oza kule nkundla uzosuka ngendlela beza ngayo. Wena ongavusa umuntu kwabafileyo bese umethula lapha phambi kwethu ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu ofanayo wamalapho ngasethuneni likaLazaro wambiza aphume phakathi kwabafileyo. Baba bazise ukuthi nguwena ezolo namuhle naphakade lapha kumoyedwa phakathi kwethu kulobu busuku ezinsukwini ezimbala nje ezedlule wabiza isuka izweni elingaphesheya kwethunzi lokwazi komuntu kulokhu kuphile sikubonga kakhulu ngalokhu. Sibuzise kanye kanye manje lengoba sidadisha izwi lakho ngokuba qiniso izwi lakho liqiniso wena nezwi lakho nimunye bangehlukanise ngakho sicela Sicela izibusiso zakho phezu kwethu baba njengoba sininda kuwe ukuba ukhulume kithi kulobu busuku ngoJesu Kristu inkosi yethu amen. Manje uma nithanda ngithanda kuphenya emibhalweni kanjalo njalo ngithe kucambalala embhedeni ngase ngilala into yokuqala niyazi uBhili uyenyuka wayesethi asihambe ngathi uqonde ukuthi sekuyisikhathi senkonzo na ngidingeke ukuba ngihoshe inqotshana imibhalo ebengiyisebenzise ngaphambilini ukukhuluma ngayo lo busuku. Futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuzokhishwa amanye amakhadi omkhuleko futhi kukhulekela wagulayo kanjalo njalo. Ngiqaphelile selokhu ngingene lapha abantu ababili belele embhedeni izinhlaka mhlawumbe bazela ukuzokhulekela kulobu busuku. Manje noBhili uyabuya wathi angingenanga nje sekuyisikhathi babayi sakhuluma ngakho sathi sizokuzama kusasebusuku ngathi kulungile landa abazalane kulande khipha amanye amakhadi umkuleko. Ngakho manje ngifuna niphenye kanye nami encwadini yamakhosi esibili nesahlilo sokuqala bese kuthi ke futhi ngifuna kuphenya phakathi lapho kuJeremia isahluko sesishiya galombili nevesi lamashumi amabili nambili azifunde nje ingxenye lombhalo. Moabu washubuka ka-Israyeli emva kokufa kukaHabi. U-Ahaziya wawa heleni lekamelo lakhe eliphezulu laseSamariya wagula. Wathuma izithunywa wathi kuzo, hambani nibuze kuBhalizebhuli unkulunkulu wase-Ekroni uma yakusinda kulokhu kugula kwami. Kepha ingelosi yenkosi yathi ku-Elija waseTishibi, suka futhi uphuphuke futhi ukuhlangabeza izithunywa zenkosi yaseSamariya uthi kuzo, kungokuba kungekho unkulunkulu kwa-Israyeli ukuba niye nibuze kuBhalizebhuli unkulunkulu wase-Ekroni na? Ngalokho inkosi uNkulunkulu usho kanje uthi umbhedo okhuphukele kuwo awuyi kwehlika kuwo kepha uyakufa nokufa. Wayesesuka ku-Elija bese kuthi ke encwadini kaJeremiya isahluko sesishiyagalombili nevesi lamashumi amabili nambili ibhalisamu alikho kwaGiliyadi na? Inyanga ayikho lapho na? Pho ayiphiniswa ngani impilo yendodakazi yabantu bami na? Ngifuna ukukhuluma uma besingakubiza ngendaba ethi kungani ngumbuzo noNkulunkulu ubuza lo mbuzo. NoNkulunkulu uphakathi siyazi unjalo ungonguna phakathi wayengakaze abe nesiqalo noma akasoze abe nesiphelo. Iphakathi aligazi liqalo alipheli neze ngoba liphakathi. NoNkulunkulu angeuguqula umqondo wakhe nendlela yakhe. Yingakho ukuthi thina njengabantu esingeza ukuze mukele izivumo khona uma siphambene lezi ngoba siyakholwa ukuthi uNkulunkulu nezwi lakhe uyafana. Sikholwa ukuthi iBhayibheli liyasho kuJohane ongcwele esahlilo sokuqala ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Ngakho ke uma uNkulunkulu eshe noma yini angeke kusasa noma yisiphi esinye isikhathi aze ayihoxise. Uma uNkulunkulu eke wabizela enkundleni ukwenza isinqumo nesinqumo sakhe esisodwa siphakade singeke saguqulwa neze. NkuNkulunkulu wabizwa ukuba yenze isinqumo sesintu ensimini yase-Edeni ngenkathi isono sokuqala sisenziwa. Wayengake aze akwazi ukuhlanga umntana wakhe olahlekile abuyele ehlanganyeleni naye futhi na? Futhi walungisa uhlelo lulodwa alukaze luguquke ngendlela yegazi. Futhi ilandelani imibhalo alizange lushintshe noma luguquke futhi lungeke lakwenze neze ngoba yizinqumo zikaNkulunkulu ngegazi. Nakuba sazama ukulushintsha sizama ukulifundisa sizama ukuluhlela sizama ukwenza yonke into ekhona emthethweni womuntu ukuzama ukuguqula lolo njengoba u-Adamu enze ngamaqabunga omkhiwane kanjalo njalo kodwa kuze lokhu kusalisele igazi yiyona ndawo yehlanganyela. ngalo. Ngakho ke kangekange kulobu busuku singama. Hayi njengehlelo lilodwa. Mhlawumbe abaningi bethu ndawonye. Kodwa singeke sama lapho kuba simele ihlelo lilodwa. Sizofanele sime lapha kule nhlanganyelo phansi kwegazi lika Jesu Kristu. Zonke singaba ngabazalwane nodadewethu. Unkulunkulu menzela indlela umuntu bese kuthi ke umuntu ale kuhamba kuleyo ndlela khona ke unkulunkulu unelungelo lokubuza awukwenzanga ngani na futhi yiloka kwenza ngalo nkathi futhi yiloka kwenza manje futhi ingakho ezokwenza ayokubuza ekwahluleleni babuzile ngani manje ukufunda kombhalo wethu uqale ngokuthi masike nje emva kokufa kukaHabi inkosi yembi ikholwa lithiyeka emngceleni indoda yayikwazi ukulungileyo ukuba ikwenze futhi nokho wayibaka nasibindi sokuphuma futhi yenza lokho eyazi ukuthi kwakulungile ukuba ikwenze ngiyacabanga nje uma lelizwe lingonakalisiwe namhlanje ngu-Ahabi lamazwe onke enkolo yamakristu esiphila kuwo onakalisiwe ngu-Ahabi ngumuntu owazi ngempela ukuthi kulungile ukunikela impilo yakho futhi ube unkulunkulu futhi ugcwaliswe ngomoya nokulandela izimfundiso zaleli bhayibheli futhi nokho ungenasibindi sokuma futhi ukwenze iBhayibheli lathi izono zaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo kaLothi imihla ngemihla nokuthi umphefumulo womuntu wawulunge kanjani futhi wabuka phandle phezu kwezono zezwe futhi wayekwazi lokho kwakungalungile ukuthi babenza okungalungile futhi nokho ongenasibindi sokumela kulokho akholelwa kukho akumangalisi umhlaba wonke usuphenduke iSodoma neGomora nokuthi oLothi bakanjani namhlanje esizweni sonke nasemhlabeni jikelele bemiye emabandleni okholisekile ukuthi uJesu Kristu kuyena izolo namuhle naphakade nokuthi amandla akhe ayiwo ngempela namhlanje njengoba elokhu eyiwo engenasibindi sokuma ipulpiti futhi asisole isono ngenxa yesinye esithiyo ebesingabakhipha ebandleni enhlanganyelweni ababeyijoyine kuyo usalokhu ebuyela egazini likajesu kristu okuyilona kuphela ikhambi ngani u-Ahaziya wayendodaka kaHabi wayekhuliswe ohlobweni lekhaya elaliyikhaya lezivivi kwakungesuye umkristu ngakho konke unina wayengumetelu noyise wayegale ngaphandle kwenhlangano wakala wesifazane owayengesile ikhona nalokho njalo kwenze ikhaya elibi nanoma yimuphi umntwanyana ukuba akhuliswe kulo ukuthi uma ungakholwa nokukholwa kuzama ukuxubana ndawonye futhi manje ukuba ubaba wayekade indoda eqine ngempela ekukholeni kwakhe umntwana wayengahle abe nethuba elingcono kodwa wayengaqinile wayengenakho wayazi ukuthi kwakukhona unkulunkulu wayazi ukuthi kwakukhona uJehova futhi manje onkulunkulu bakanina nokunye nokunye wayedideke ngakho konke manje-ke emva kokufa kukayise nomfana kulesi simo wathi ukuxoveka ngendlela eyodwa noma enye futhi uma le kungesiso isithombe samazwe namuhla oyedwa emndenini ungalendlela nomunye eyangakulendlela noyedwa eyangakuleyo ndlela akumangalisi isikikizo obuningangako uhlongandlebe bentsha nazo zonke ezinye izinhlobo zezinto phansi kwegama lobukristu yingenxa yokuthi abukho ubunye akukho okubizelwa ngaphandle kwangempela nokumela unkulunkulu manje sitshela ukuthi lo mfo udla ifa lesihlalo sobukhosi sikayise ngolunye usuku phezulu ekugcineni kovulande wakho izitezi ndawo ihamba-hamba wawela eheleni ngahle kuba wayeqe uphuzo oludekayo wayesewela eheleni phansi mhlawumbe phansi ekugcineni kwephansi leni washaya ibhedli noma enyini wayesephuke izimbambo ezimbala noma washaka konke futhi ukugula ngahle kuba kwaqala ukufa okuthathelwanayo ndawo noma kushayeka futhi kwabangela ukuba abe le mfiva futhi wayegule kabana kusobala ngalezi nsuku babengenawo amakhambi asebenawo manje mhlawumbe odokotela bafika futhi benza babengakwenzela umfo kodwa babengenakho kwenele kona-ke wayazi into yakhe kuphela ayengayenza kwakungaba ngokuthi hhayi emandleni akuthe kuphakama kunalawo dokotela babengawaveza ehlelweni lamagama abezemithi yokwelapha futhi wacabanga ukuthi wayeseluhamba ke futhi wathumela kunini isifunde sinje obekufanele kube yise komama umntwanyana ngokuvamile uyobuza kumama wakhe futhi wayoko wakhe wathumela kuNkulunkulu kanina uBhalizebhubi ngale ekroni lapho isithombe sakhe sibazwe ngetshe sasikhona itshe lakhe lesikhumbuze wayesethi hambani libuze kubapriest labhaya futhi nithi ababuze isithombe sibazwe ngetshe sikaBhalizebhubi ukuthi ngabe ngizosinda kuloku kugula nginakho noma cha kodwani yazi leyo ndoda ngempela wawungathini nje abantu ababefanele ngukuba ngabantu abamesabanga uNkulunkulu bavumele indoda enjalo ibuze phezu kwabo ngingenxa yesimo silivivi kwakuyisimo ibandla lalingene kuzo elafaka umuntu njengalowo emandleni noma bakuvumela ngicabanga ukuthi izikhathi sezishintshe kakhulu impela basabonakala befana ngakho konke futhi bavumela le ndoda ibuse ibe nezi phezu kwezwe eyobusa kwesinye isithombe sibazwe ngetshe somunye umqondo bahedeni ngesimo sayo bese kuthi-ke niyazi kodwa emva kwakho konke kwakho akunendaba ukuthi kubonakala kangakanani ukuthi uNkulunkulu ufuna atshelise ubuso bakhe kubantu uyakwenza lokho ngesinye isikhathi kubona ukuthi loboluni lwesimo sokuziphatha usithathayo yonke indodana eza kuNkulunkulu izofanele vivinye futhi laywe bese kuthi-ke kunendawana encane kowesilisa noma owesifazane uma bezalwa ngumoya kaNkulunkulu lokho kuphakade futhi uyongena endaweni ngesinye isikhathi ukuya lapho konke yonke into engubuntu ngawo ekuzidleni idimoni lingakuzidlisa kusuke kuwo kodwa uma kubhidlika konke kusuke khona-ke uma lokho kuphile kuphakade kungekho lapho uyowa futhi ngoba ungazizindlisa kuwena uqobo usuke kuNkulunkulu kodwa indoda ezisho ukuthi ngumKristu ayinalungele epulpiti noma ayinalungele ofisi umholi noma kubi kuze kuthi kuqale siphele lezo zitebhizi yayongena endaweni kuyalapho ezala khona ngomoya kuNkulunkulu yacalisa ngomoya ongcwele njengokuthi akukho muntu ongakuchaza kususe kuyo uNkulunkulu ngenkathi ethumela uMose ezansi eGibhithe ukuyokhulula abantu kuqala wamthatha kwingemuva logwadulo wayesethatha yonke isensi yezenkolo ayenaye wayikhipha kuye eminyakeni engamashumi amane wayesebonakala kuye-ke wazi kakhulu ngoNkulunkulu ngemizuzu emhlanu esebukhoneni baleso sihlahla esivuthayo kunoma wayazi eminyakeni engamashumi amane yokufunda ayenakho yilokho ibandla elidinga kulobu busuku ngesinye isehlakalo sesihlahla esivuthayo laba bantu abanolimo olushelelayo labo umbhalo uthi imiboya emibili ngenzuzo ugcina iyosondelana kakhulu uyodukisa nabakhethiweyo uma kungenzeka indoda yabo ifanele kuqala ifinyelele kulowo mhlabathi ongcwele noNkulunkulu lapho khona bonke osiyazi bezenkolo bonke odokotela bezobuNkulunkulu bonke kuzindla bonke abaphika uNkulunkulu akukho kunye kungake kuze kuchaze lokho kukususe kuye waye lapho ngenkathi uNkulunkulu efika futhi uyazi ukuthi kwenzekani ungeke wakuzindlisa ukukhiphe kuye waye lapho ngenkathi kwenzeka ilelo hlobo lendoda esilidingayo namuhla kulumeni ebandleni nanoma yikuyiphi enye indawo ezikhathini ezinje ngokobuholi sidinga indoda egcwalise ngomoya ongcwele loko ibandla lekudingayo namuhla hhayi usiyazi wezenkolo kodwa egcwalise ngomoya indoda ezele ngokusho egcwele umoya ongcwele ngiyanitshela ukuba besinamanye futhi yalokho ibandla beliyobukeka lehluke kancane kunoma lenza ngesikhathi samanje izintombe ziyokwehluka kuba nje besinamanye futhi indoda egcwalise ngomoya kaNkulunkulu singalandeli amasiko abadala kanjalo njalo manje sitshela ukuthi lomfo wathumela enhle lapho ukuthola lolu lwazi kuNkulunkulu wase-Ekroni uBhelizebhubi Kodwa zonke isikhathi uNkulunkulu wayazi ukuthi wayekwenza. Ngakho wayenomprofethi ezansi lapho ogama lingu-Elija. Ngakho wakhuluma ku-Elija wayesethi, yingena lapha emgwaqeni othize bese uma kuleyo ndlela izithunywa ziyenyuka. Yabo, ngemfihlela lutho uNkulunkulu, yabo, akunandaba ukuthi wenzani. Manje wayazi kancane kanjani lo mfuko ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma ku-Elija ezansi lehlane ndawo-ndawo, endlini encane yodaka ndawo-ndawo. Futhi yakwazi ukumtshela ukuba hambe ame khonele lomgwaqo enhla lapho. Futhi yakhulume kulabo bafo. Futhi abatshele ukuba babuyele ezansi kuye. Futhi bamtshele, isho kanje inkosi, angehli kulowo mbhede. Futhi wathi, mbuzo, ukwenzeleni na? Yini yakwenza ukweze na? Yingoba engekho yini uNkulunkulu kwa-Israyeli na? Yingoba engenaye yini umprofethi na? Yingalesa sizathu yini ukwenzile na? Ngani uyazi ukuthi kwenzekeni? Uyawazi umbhalo. Unayo esigodlweni sakho uqobo. Abapristi bakhona ngabo. Akungabazeki uyifundile kusukela sengumfana. Futhi uyenzelani into yokuthutha njengaleyo na? Yamangala kulo busuku uma uKristu engafikanga enkundleni noma phezu kwesizwe namhlanje ekudonseleni lesi sizwe kahluleleni ukuthi lo muzi ofanayo ubungebuzwe yini? Kungani? Kungani na? Kungani ukuthi senze lezi zinto na? Kungani siqobisana kuhulumeni ukuthi ngabe sifanele yini sifunde ibhayibheli emphakathini? Futhi ngani uma sifunda wonke lo mbhede na? Okhokho bethu bayibekanga yini le nqubomgomo ngokuhlelekile na? Lezi sizwe asizalelwanga yini phezu kwemigomo yebhayibheli na? Ayisikho yini lapha ngenkululeko yenkolo ukusebenza kuNkulunkulu indlela yesizwe kufanele ukuba senze ngayo, indlela esikholiseke ngayo ukuthi uyiqinise na? Kodwa niyabo, senze into ethize njengoba benza ngaleyo nkathi. Sitetela nje yonke into ezombusazwe zisigwinye lombolozo esikhundleni sokuhlonipha kukholwa kwethu kuNkulunkulu wethu nendoda emele iqiniso. Futhi sivumele ezombusazwe zakithi zigijime phezu kwalokho. Futhi sivote ezintweni ezinje okonakalisa lesi sizwe. Futhi ngenkathi siseza ekwahluleleni, uNkulunkulu uzovuka ekundleni ngolunye usuku vethela mandla akhulume kulethi isizukulwane. Futhi atshela abantu futhi bazobona ukuthi uNkulunkulu okhulumayo, kodwa bayikuphenduka. Kuzoba nje njengoba kwenzeka ngaleyo nkathi. Wathi, akekho yini uNkulunkulu wa-Israyeli na? Yingoba kungekho uNkulunkulu na? Uyafana njengoba kwasho Jeremiya. Alikho yini ibhalisami kwaGileyadi na? Ayikho yini inyanga lapho na? Manje-ke babangenako kuphendula lokho. Kusobala yayikhona. Awu, wathi, pho kungani nikwenzeleni na? Ayisindiswa ngani ndodakazi yabantu bami na? Manje siyakumangala lokho kulo busuku. Ngani? Akukho ibhayibheli na? Akukho uNkulunkulu na? Akukho mehluko na? Uma uNkulunkulu ezaletha abantu ekwahluleleni, uzofanele abe nento ethize azobehlulela ngayo. Kuzofanele kube nomgomo othize. Uma ezobehlulela ngebandla likatolika, manje-ke uma bebahlulela ngebandla lamaRoma, ibandla lamaGreki lilahlekile. Amanye amabandla ekatolika alahlekile. Uma elehlulela ngeGreki lamaRoma lilahlekile. Uma elehlulela ngeLuthela, Methodist ilahlekile. Uma elehlulela ngeMethodist, iLuthela ilahlekile. Angeke wehlulele ngebandla. Ziningi kakhulu izinhlangano ezehlukene zalo. Kodwa uNkulunkulu uzokwahlulela izwe. Wathi, ngoJesu Kristu, noJesu Kristu yizwe, nezwi linguNkulunkulu. Futhi uzobahlulela ngaleli iBhayibheli, ngokuba leli yizwe. Lowo ngumgomo kaNkulunkulu. Sifanele singilinganise size siyofika kuloko kushiye iBhayibheli. Futhi siyamangala ukuthi kungani sinokudideka kukhulu kangaka, izinhlangano eziningi kangaka, mehluko eminingi kangaka, yehlukanisa ubuzalwane nanaye yonke into. Yingenxa yokuthi ayikho ibhalisami kwaGileyadi na? Ngabe yingoba ingekho inyanga labo na? Ngiyamangala ukuthi uNkulunkulu ubengesibuze yini lo mbuzo na? Manje kwakungesikho ngempela ukuthi babengenayo inyanga. Babenayo, uNkulunkulu wayeyinyanga. Futhi kwakungenganxa yokuthi wayengekho uNkulunkulu wa-Israyeli, wayekhona uNkulunkulu. futhi babe namprofethi ukuba babuze ukuthola ukuthi lezi zinto ziyini kodwa kwakuyintando yenkani yenkosi uqobo kunjalo impela futhi leyo indaba esizweni namuhla intando yenkani yabantu uqobo hayi ngoba singenayo uNkulunkulu ofanayo onqabulo lwendlu olubovu nabantu bakhe owabodla iminyaka engamashumi amane hlane akungoba singenayo uNkulunkulu ofanayo esasinayo ekuqaleni yindlela enkali yabantu uqobo abafuni ukukhotha amaphansi abafuni ukuzihlanganisa ngalutho lobungcwele nobumhlophe bokuphila ngendlela yebhayibheli yokuphila Nokoko kuba babe ngabe bandla futhi bafaka igama labo encwadini futhi baphilisa kwalo lonke izwe kunokukhothama phansi ezithembizweni nemiyalo kaNkulunkulu samandla leyo indaba namuhla ngalesi sizathu izinto ziyahamba ngendlela eziyo abantu bayaqhela ezwini awusozi wakwazi ukuthola ukuqondiswa size sibuyele endleleni yezinyawo eqondile Naka lesi sakhiwo babeka lelo khona lapha phansi ndawo ndawo ubuka sozo wathola kwakhe isakhiwo ubanele ubekwe phezulu kwesisekelo lesisekelo iBhayibheli izimfundiso zabapostoli nabaprofeti kanjalo njalo zeBhayibheli indlela enkani yenkosi uqobo yayingafuni nje ukuthumela ezansi labo kwakungathandwa kangaka ngabantu indlela kaNkulunkulu yeqiniso ngempela yokuphila ayikaze ibe ngethandwa ngabantu ayisoze yaba ngethandwa ngabantu ngokuba ukushinyelwa kwevangeli kungubula kwababhubhayo uPawulu wathi anginamahloni ngevangeli likaJesu Kristu ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kukho kusindiswa kuba abakholwayo manje siyathola lapho ukuthi inkosi yayinenkani into nje efana nanamhlanje isigulu siyolala ngqo ukuba ke isigulu siye kudokotela futhi izalala phansi ezidevisini zakhe futhi izaba nolunye uhlobo lwemfiva ebizwa sibula ana mudokotela afike emnyango wayesethi mnumzane nginomuthi phakathi lapha sithi angingeke nje ngena ngizokunika umjovo omnikalolo angiwufuni umuthi wakho futhi awusho mani mnumzane ngingakusiza uma nje uzovela ungene awu angingeni Ngendoda yalala lapha ezithembisini zikadokotela yase ifa ifele ezithembisini zikadokotela ngoba ayiwukomukelanga umnokoloto wemfiva yesifo samathumbu noma ngabe kuyini eyayinakho ayikwemukelanga umnokoloto wakho nendoda yafele ezithembisini zomnyango kadokotela ngo Manje indoda ngeke waselo dokotela uma enomuthi oyokwelapha isifo lo dokotela uyathanda ukunikeza futhi uhlinzekiwe Lendoda yahlala isondele kakhulu esitebhisini somnyango wadokotela yase ihlala phansi lapho yase ipha ngeke waselo dokotela ngeke waselo umuthi indoda ebingasoleka ifela esitebhisini somnyango wadokotela nesifo ukuthi kunomuthi onokwelapha ongeselapha ngaphakathi Awu lawa ngumfanekiso nje kodwa niyazi uNkulunkulu unomuthi ngaphakathi kombuso wakhe oyokwelapha sonke isifo sesona esikhona ezweni nabantu bahlala ngqo ezitebhisini zomnyango wendlu yokukhonzela akusikho lokho kuphela kodwa bahlala ngqo esihlalweni sasasontweni futhi bafe futhi balahle futhi baye esokweni ngoba bayalo kwemukela umuthi kadokotela hey man kunjani Bala qobo uthatha umuthi kadokotela ngakho ke babulawa izimfimba nabantu bahlala ebandleni futhi beze imileze kaNkulunkulu futhi bayikholwe futhi angeke bawukholwe bangeke bathi awu manje angikholwa ukuthi lokho kuqinthile abanye babo bayoza basho futhi bavumelane nawo bathi ngiyakholwa ukuthi uqinthile kodwa aniyi kukwenza niyabo niyofa Kufanele izihlalweni zasesontweni ngoba abayi kulembukela ikhambi abayi kulembukela yabo okwenzayo ukuthatha imbijana yoyo ukuthatha kabantu uthi ukubashaka kancanyana baya kwesaba lokho kuzalo kusha Niyazi noma yikuphi ukuzala kungamahlabahlapha angikathali ukuthi kuyini uma kusehokweni lezingulube noma izibhedlele zihlotshiswe ngokuphinki kungamahlabahlapha futhi kunjalo nokuzala kusha Uyakwenza wenze izinto owawungacabanga ukuthi uyozenza. Uyakuqondisa kodwa ngaphambi kokuba uzothola ukuba kahle uzofanele wedlule kulawo mahliphihliphi kunjalo. Amen. Ngaphambi kokuba imbewu ize ikwazi ukuzalwa izofanele ife futhi ibone futhi yileyo into yabangabani namhlanje abafuni ukufa futhi babone phandle ezweni ukuze bazale kokusha ngomoya ongcwele. Yabo kunjalo bayakwesaba lokho kuzalwa okusha. Baye bayesaba kubenza benze izinto abangafuni ukuzenza kukhipha ukuthanda kabantu kubo kukhipha isitashi kubo. Oh, ngiyanitshele ngiyajabula ukuthi kunomnokoloti kulobu busuku ozosikhipha kuwe fowethu ozokhipha izwe uzokwenza abantu ubuzalwane bahlangane ndawonye kungakhathaleki ngemehluko yobuhlelo uzokwenza owe ovaloni agaxe ijakethe yedini futhi amaloze mfowethu ngiyajabula ukukubona. Amen impela kodwa ni baya wesaba lowo mnokoloto. Ohe kuyingozi ukwala umuthi kadokotela niyazi uma uya kuye futhi wesaba uma wala umuthi kuyingozi ufanele ufe. Kodwa lokho uzofa njengokomzimba ngokungawuthathi umuthi kadokotela. Kodwa kwingozi enkulu kangakanani ukwala umnokoloto kaNkulunkulu esonweni. Lapha kuke kudala nganginelumbo lokugula kuncane nomunye wathi kimi wathi awubili wathi wayigcina inkolo yakho ngesikhathi sokugula kwakho na wathi yazi uyakholela ukuphilisana ngokukaNkulunkulu wayigcina inkolo yakho na ngathi qhabo ngayigcina akusuwo umqondo wokuba mina ngiyigcine iyangigcina ngenkathi igazi likaJesu Kristu lichithwa eCalvary uNkulunkulu wenza ukulungiselela ngenkathi umuntu uqala ona wazishiyela igebe likhulu eliwelayo engazishiyela indlela yokubuyela emuva. uNkulunkulu ecebile ke siyawu wemukela isibambiso nalelo kwakuyigazi lewundlu noma lenkunzi esancane naleso sibambiso sahlala iminyaka. uMose wamaphansi kokuphefumulela kukaNkulunkulu ngenkathi isono singakalahlwa ngisho sasisibekelwe nje kwalula igazi lezinkunzi nezimbuzi futhi wayene nenkazimulo kaNkulunkulu phezu kwakhe waze wakwazi ukukhuluma kuvele izibawu wayekwazi ukukhuluma kuvele amasele ngoba izwi lingumcabango ozwakalisiwe noNkulunkulu waletha imicabango yakhe kuMose noMose wayikhuluma yaba ngamazwi futhi ngenkathi kukhuluma izwi wonke umhlaba wabunjwa ngezwi likaNkulunkulu. Kwakuvamise ukuba nesikhathi ukuthi uma ngithola esikoleni ngibe no-inki omnyama eyembe lami umama wayevame ukukhumula iyembe lami bese ethi linikeze mina ngokusheshe sithandwa futhi wayebeka amanye amafutha amalahle kulo futhi ayekwenzile nje kuphela ayewuhlakaza enze indawane indingilize enkulukazi lapho abeke khona amafutha amalahle phezu kuka-inki yiloko kuphela ayazi ngakho loko kwakwedlula konke yenakho. Kodwa kwehlukile namhlanje sibekhiqize izinto ezibizwa ngesisu samabala eglish futhi isithaka ukuthi nxa lo inkuconsela emuva kulesi sisu samabala eclorox noma isisu samabala eglish noma ngabe kuyini uma kushaya lokho ngeke usabuthola lokho okumnyama nhlobo kwenzekani kukhona gcikisele iconsi lo inkomnyama emgqonyeni wesisu samabala eglish ngani awusena lutho ngeke wazithola izintshongo. Uma ngangingusomakhemisi lawa magama ngahle angabi iqiniso ngempela esayensini kodwa ngizothi kuyini na ngu-H2O amanzi okwento eyodwa khona-ke kunesithako ikhemikhali kuwo futhi iwenza abe mnyama munye kuphela umbala ongowasekuqaleni futhi lowo ngomhlophe yonke eminye imibala yizimpenduko ezizelo ezisuka kulowo futhi manje ngithi bese kuthi-ke uma uzokuhlaka kusuka lapho futhi mhlawumbe ubuzothi awu kuphendukele kubeni i-acid ngenkathi kushaya isisu samabala iblish kuphenduke i-acid kulungile khona-ke ishonephi i-acid na i-acid ibuyele emuva manje sikhuluma ngokwenza umbala kulokhu ukwenza umbala uthi ubuyele emuva emsukeni wezinye izinto omncinyana awu uthi umsuka wezinye izinto omncinyana imolekuli ene uyiphindaphinda nokuyi eziyisithupha ukuyihlanganisa nokwesishiyagalolunye kwenza umsuka wezinye izinto emncinyane imolekyuli ethi uma kuzophuma kokune ukuhlanganisa nokuyisithupha ukuhlanganisa nokwesishiyagalombili kuzophumani na ukubhinga esikhundleni sobumnyama khona-ke kubuyela emuva lapho ezithekweni ezincuwa amathomo khona-ke kusuka ezithekweni ezincuwa amathomo kuhlanganiswa nokukole kuhlanganiswa nobhithu kuhlanganiswa nokuthathu kwenza okunye okukufaka nomsuka wezinye izinto omncinyana imolecule age kusho ukuthini khona-ke ubuyela komnyama futhi bese kuthi-ke uma uhamba uya ngale kwalokho ungahle uye kokuncane okungeke kusachazwa ama-edocton uyaphi ukusuka lapho na uzodingeka ubuyela muva ngoba ngokudeliweyo bekufanele kuvele kumdalo ufanele ukwenza ngakho-ke wabuyela emuva le kumdali wakho lokho kwenza umbali owawukulowo ingi awusoze wabuye futhi manje unkulunkulu ebone ukuthi lelo gazi lezinkunzi nezimbuzi lalingeke lisisuse isono akazange akhiqize kodwa wadala isithako ikhemikhali egazini likajesu kristu amen leso sono esake savunywa ngendlela ekahle wena uleti ibriji kulelo gebe ususe igebe nyana nonkulunkulu angazi ngisho ukuthi wake wona kunjalo wathi wazifaka lwandlela okukhodla ukuba zingaphinde nhlobo zikhunjulwe ngawo khona-ke abesilisa nabesifazane umile ebukhoneni bukankulunkulu njengamadodana namadodakazi kankulunkulu yona impela imvela kankulunkulu wabo ezinhliziyweni zabo likubi ibandla namhlanje mfowethu kwenzekeni ebandleni na ngenkathi singabona ukuthi igazi likajesu kristu lathethelela izono ukuthi unkulunkulu akakhumbuli ngisho lokuthi sona khona-ke noma yini oyicela egameni labi lokho ngiyokwenza yini indaba na kungenxa yokuthi omunye umuntu ubekade efunza ngemfundiso ethize lemibhalo kubantu lena yinto kuphele ngingayifanisa eyenziwe ngoba ikambi likankulunkulu ngisalokhu lifana manje kuyingozi kwakho umnekolono kadokotela kangakanani unkulunkulu manje umuntu uzawuthile kanjani umuthi empeleni ukuba usebenze esideleni esingumuntu na niyazi ukuthi osokhemese wenzani noma osesayense na bathatha isifo bese bebone ukuthi hlobo luni lwegciwane lukuzo bese bethole uhlobo luthize lophoyizeni okulwisana nazo kanjalo njalo uphoyizeni wenele ukukubulala nokwenele ukulwisana nophoyizeni ekuvimbeni ukuba ukwenze futhi bawujovela kuqala esilwaneni hlola ngazo imithi banika isilwane okuhlola ngazo imithi izifo nazo bese kuthi-ke befake umuthi esilwaneni okuhlola ngazo umuthi futhi uma isilwane okuhlola ngazo imithi sisinda kuso khona-ke bawunika wena ngakho lokho kuyinto ngempela niyazi bawunika isilwane uhlola ngaso imithi futhi babone ukuthi singawuthatha yini futhi uma isilwane uhlola ngaso imithi singafi khona-ke bawunika wena akusibo bonke abantu abenziwe njengezilwane zokuhlola imithi niyazi ngakho ubulala abanye futhi usiza abanye kodwa kukhona into iyodwa mayelana nalo mnokolodo ujesu kristu awunikezayo usiza wonke umuntu awusile ikhambi uyise lapho ngibezwile abantu bethi namhlanje umbulala ngokuqala isifo senhliziyo ngiyehluka kubo kungesikho okwehluka ngiyehluka nje ngoba ngiyazi ukuthi kuyiphutha umbulala ngokuqala isifo sesono kunjalo akusizo sonke isifo senhliziyo isifo sesono niyazi abanye abantu bathi awu manje mfoti Branham ngikhola ukuthi welule ublankethe lapho kancanyana manje ake nginibuze okuthize umuntu uzokubona ngifanele nje ngone kancanyana nsuku zonke yingenxa yokuthi awuzange unokolodwe yiloko kuphele yabo ehe ya awuzange uzame ikhambi likankulunkulu kunjalo uma ubungenza lokho khona-ke ubungeke ukwenze uthi ngifanele ngibhebe nje into ethize ngenze ngibhebe nje zama mnokolodwe bese uthola ukuthi ngabe uyasebenza noma qa uthi akuvumi nje ngiyeke ukwenza lokhu awuvele nje uthathe izihlungu zikankulunkulu kanye bese ubona ukuthi zenzani kuwe uzifazane wathi kimi kungakudala ngangimsola ngokugqoka lezi zingubo ezindala eziyihlaza wayesethi manje mfoti Branham ake ngikutshele awunelungelo lokusho lokho sinelungelo ukugqoka izigidi uma sifuni ngathi kakele lokho kulungile kodwa ukuba ubungumkhisi ubungefuni ukuzigqoka Wathi, wathi, aw, manje linda mfowethu Branham, wathi, uyazi, abalweza olunye uhlobo lezingubo kodwa nje lezi zingubo ezikhalisayo nokuye nokuye kanjalo. Ngathi, basenazo izimpahla eziyimishuqulu futhi benza nemishini yokuthunga, azikho izaba kunjalo. Ngenxa yokuthi abathali ukuthetha umnokoloto wezigcwaliso zikamoya ongcwele obenziwe ifashini ekudala obusindiswe nguNkulunkulu ubungcwele bomhlangano wasekhempini. Amen, kunjalo. Kwakuvamisa ukuba kube ngokungalungile ukwenza lezo zinto, kusalokhu kungalungile, kunjalo. Kodwa yini indaba? Kukhona okwenzekile. Kwakuvame ukuthi abantu babeziphatha kanjalo, babekhishwa ngisho nasemphakathini. Manje abakwazi ukuletha emphakathini baze bakwenze. Futhi ngakho yabo kuye ngokuthi ikuphi inhliziyo yakho namagugu akho alapho. Noma lapho igugu lakho likhona, inhliziyo yakho ikhona nayo. Ufanele ukukhumbule lokho uma uthanda iNkosi ngayo yonke inhliziyo yakho, uyophila ngokuhlanzekile nokumsulwa. Unkosikazi, nami sawelele supermarket lapha ngesinye isikhathi esedlule. Sibone into exakile, owesifazane egqoke ingubo kwakuyinto exakile ezweni lakithi. No matter what kimi, what ipili, ngiyakwazi lokho. Bona abanye balabo besifazane bacula emakhwayeni ezansi lapha emabandleni. Wayesethi, ngiyabazi. Wayesethi, manje ngani yini ebenzayo na? Ngathi, awu, yabosandwa, ngathi, ngiyisithunywa senkolo njengami uqobo. Ngathi, singabezwe lihlukile. Wathi ini? Ngathi, singabezwe lihlukile. Isizwe sehlukile.
Aren't we Americans? I said we live.
What is Wathi, awu, manje uthini ngathi na? Ngathi, sizalwa phezulu ngokwasezulwini, lapho kumsulwa nobungcwele nokulunga nokuba nobuqotho. Yebo, ngathi, ngakho ke, labo abazisho lokho, ababheki phezu kwezinto zezwe, kodwa ngokusobala siyasho ngezimpilo zethu nendlela esiyiphilayo ukuthi sinoNkulunkulu, sinombuzo, sinendawo esiya kuyo, nalela kusilikhaya lami. Amen. Yey, yawuthanda lokho. Ngiqala kuzizwa ngithi kugcwala ukukholwa khona manje. Yebo mnumzane, ngiyakholela kulena yakudala insindiso kamoya ongcwele. Oh mfowethu dewethu, kwenza kuthize kuwo. UNkulunkulu ofanayo wabe waphila usephila namhlanje. Eyakhe efanayo, imfundiso yakhe efanayo yobungcwele. Iyaphila nje kulobu busuku ngokufanayo njengoba yayilokhu iphila. Into efanayo nje. Yebo mnumzane. Qabelani abantu usukile emfundisweni yawo, yilokho kuphele. Yebo, manje yebo mnumzane, esethu esingeso kuqala, isifo senhliziyo asikwenzi into enkulu ebulala abantu namhlanje. Into yokuqala isifo sesono, nesono ngokungakholwa. Ngokungakholwa kukuphi na? IBhayibheli kunjalo. Yebo, kungokokuqala isifo sesono esibulala abantu namhlanje. Ngakho kokubili okomoya no, nalokho kuzobenza bababulale ngokomzimba. Kusobala ngoba sebevele bengakufakazisa ukuthi owesilisa obamba amaqhubu nabesifazane abaqobisa nayo futhi bagatshazeke futhi bale futhi bephikisane bayafa, kuyobangela umdlavuza ukukhunda yonke enye into yongena izilonda. Yabo, nenzele ukuba nijabule futhi nikhululeke. Nenzele ukuba niphile njengabantwana phambi kukayise. Futhi nazi ukuthi wenza nsuku zonke yonke into inisebenzele kahle usuku nosuku. Yebo mnumzane. Abantu uyakwesaba nje lokhu kuzalo kusho. Yilokho kuphela. Bayesaba kuza kukho ngoba kuzobaqondisa. Kuzoneza niyeke umdlalo wamakhadi. Niyeke kudlala le mishini yokudlala imali. Kuzoneza niyeke uhlele ekhaya ngolwesithathu ebusuku emhlanganweni omkhuleko kuba nibukele othi siyamthanda uSuzi nazo zonke lezo ezike izinto ezihlanyisayo iHollywood enazo nalawo amahlaya angcolile okulukhunyunywa laphaya. Futhi kuzokwenza kuzoneza niyeke izimele zenu zikhule zibe zinde. Kuzokwenza uziphathise okwenelekazi. Kuzokwenza wesilisa iyeke ukubhema usikilini bese ke ebese ebandleni.
emzimbeni njengabadikoni kuzokwenza abantu bayeke ukuqamba amanga okweba kuzonenzela into ethize kuzolihlaza futhi kuninika insindiso ukuthi akukho lutho ezweni yokungakukuchaza kusuke kini ngoba niyazi ukuthi nalilapho ngenkathi kwenzeka yebo mnumzane manje njengoba ngishilo esikhashaneni esedlule ngenkathi uNkulunkulu uma umuntu ethola umuthi into abayenzayo bafunisisa leli khamba bese ke bethola lezi zifo bese ke bezijovele silwanele obuhlola ngaso imithi bese bebona ukuthi ngabe silwane okuhlola ngaso imithi siyasinde yini manje ngenkathi uNkulunkulu wayezokwehlisela lo mnokolodo engikhuluma ngawo kulobu busuku leli bhali sami kwaGiliyadi akatholanga izilwane okuhlola ngaso imithi ufika yena okuqobo amen indlela kuphela ayengayenza ngokuze ngesimo sendodana yakhe futhi wenziwe inyama futhi waka phakathi kwethu ukuze athathe udosi lokufa ufikela kufa indlela kuphela ayengafa ngayo wayengena kufa njengomoya njengomuntu ngakho wabunjwa waba ngumzimba othiwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu wahlala kulo mzimba ezenza yena uqobo uEmmanuel emhlabeni ukususa isono somuntu leso kwakuyisithaka semvelo esasikulelo gazi omunye wathi wayeJuda wayengesile iJuda abanye babo bathi wayengozize wayengesuyozize wayengasilele ngalutho kuNkulunkulu babe lasho ukuthi sisindizwa ngegazi likaNkulunkulu igazi livele bulilini bosilize siyakwazi lokho okuveza umbala obovu ezinhlayiyeni zegazi kuphuma esiliseni izifazane ngamaqala kuphela kunjalo njengoba ngishile lapho njengesikhathi sasentwa sahlobo lezi zinyoni ezingomama abadala zakhele izidleke zazo phandle lapho futhi zizalela amaqala ezike zazo ziyobeka isidleke sigcwele samaqala akasoza achanyisela futhi ngani ibingazalela izidleke zigcwele amaqala futhi ibingahlala phezu kwawo futhi nje yathembeka kakhulu ibingawaphendula lawo amaqala usuku nosuku futhi ihlale lapho iqhelile kudleni ize ibe buthakathaka kakhulu kube likhulu kuba indiza isuka esidlekeni akunandaba ukuthi wadodosa kangakanani nokuthi wawotawota kangakanani nokuthi ithembeke kangakanani ku awasoze akuthakisele ngani kade engenayo umada futhi awanakho ukuchamuseleka ngakho ke ayovele alale lapho nje futhi abone le ndaba ngenqaba yezinkomfa zethu le ndaba ngomhlangano wethu ukukhemba eminingi yayo namhlanje nezinkomfa zethu sijilani na isigejane sabawotawoti nabashumayeli abayizitabane ababefanele ngani kwihlazo futhi ungena lapho ngoba unesithuza sincanyana noma imfundo encane ibaphushela phezulu phezu kwento ethize ngingathi ye into kuphela esidinga namhlanje yi silezidleke zigcwele amaqanda abolile esiwudingayo isikhathi esihle sidala sokuhlanza sidleke yonke indlela kusuka lapha okuzosikhipha size sithole abesilisa besifazane ugcwaliswe ngomoya ongcwele ubakandelo mata uJesu Kristu futhi ugcwaliswe ngomoya babathiza ngawo kunjalo khona-ke silokuphila ekhebini yebo mnumzane isihluku bayasazaba uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngenkathi ezalwa abanye babo bathi awu manje waye yiqane kaMariya wayengesilo uma uMariya wayengathola lelo qane phansi eshubhini ngokuya esizalweni kwakuyodikeka kube nomuzwa ngakho uyabo ukuthi ubeka uNkulunkulu enzani na wayengesilo akukho ngxenye yalo uNkulunkulu umtyaye wasibekela intombi uMariya wayesedala amangqamuzana phakathi kwesizalo sakhe wayesezala umuntu owayengu-Emmanuel uNkulunkulu uqobo wenziwe inyama phakathi kwethu kungekho siza luvela kubuntu umumdala wenza umuntu wokuqala amen Oh hey nango em yebo mnumzane futhi ke wenza lokho ukuze akwazi ukuthatha umntokolodo noma yimumbi usasayenza okukade ngempela udokotela kahle othola isifo abanye babo bayowelela ekhempini yasejele bese bejaje omunye umuntu ukuba basizame ngaye ozoba nodilika ejele uma sinda emnokolotweni ngani khona ke uphoyizene umbulali angahamba akhululeke uma esekulungele ukuthatha umnokolodo iziboshwa zilindele lokho wo lowo ngudokotela ngempela wesabayo umuthi wakhe. Kodwa niyazi uNkulunkulu wayengawesabi umuthi wakhe uqobo. Emkhonjeni indoda yimbi yezingwini zeJodani. Ngenkathi umlokoloto uwela phansi lapho, iwubone ujekejuba lehle livela phezulu ezulwini. Futhi wanekoloto nephimbo lathi, lona uyindodana yami ethandekayo ngithokozile uhlala kuyo. Hey man, uNkulunkulu kumuntu. Lo umnekoloto uNkulunkulu kumuntu. Izwele mpenzisa, zonke isilingo wasimele. Inkanye yempimisela kusweni, bahlubula intshebe futhi bampimisela. Kwakumele kulingwe, ngamona ukuvivinya. Kwakumele kulingwe, wabambelela umnikoloto awemukela Jordani. Wabambelela, wabambelela ngesikhathi sokuthandwa ngabantu. Okuyindaba ngenqwaba yamabandla namhlanje uNkulunkulu uyowabusisa athola ukuqala futhi lokho kulimaza abantu bakini bepentecostal bona bebefanele babuye njengoba omkhulu bethu wayenjalo nebandla lethini noma esikujani tamborini ezanze khona indawo ndawo beshaya isikujani tamborini khona ke bekuzobe kubeka lamakhaza amakhulu ezidumbe esiwakhaya namhlanje sizama kulingisa abanye bantu esithi ngayo ngokuthulula kukamoya ongcwele kuhle befeshini endala kuzonihlanza kubandakanya nabaluzi benu bebandla lepentecostal kunjalo manje into yakho ngokungukuthi ukuthi ngenkathi umoya ongcwele wehlela kujesu ngosuku lokubhabhathizo wakhe wanokolodwa sibhekisisile ngehora lokuvivinga ngenkathi udevela ezama ukumnika yonke imibuso yezu wenzani na wahlala ngqoneze amen okungimangazayo namhlanje ukuthi abazalwane abaningi phandle ensimini salokhu kube yile mvuselelo yalolu suku lokugcina kungani uma nithola ozuka abambalwa noma ukushintshwa kwezingubo senibakhulu kakhulu ukuze niye ndawo ndawo futhi heke into ethize futhi nizodingeka nibe nento enkulu kunomunye sekuphenduka umtshobo gundalo kanjalo njalo kungamahloni uNkulunkulu uvuna umuntu ozozithoba futhi ehlele lapha endaweni ubuntu umumbi oya ngakhuluma kuye kodwa sekuphenduka umtshaba magundwane okungaka wonke umuntu uzama ukuthola into enkulu kunomunye umufo kuyi futhini yabo bangekumele lokho kuba lesithunzi kokulinga kukasathane kodwa inkosi yethu yakumele ukulinga umnikoloto wabambelela uma sekufika isikhathi wakunempikiswano ngombhalo wahlala nezi ngqo usathele wathi kulotshiwe wathi kulotshiwe futhi woku udumo uNkulunkulu kumuntu niyabo wayenani na wayenani thize naye ukweseka lonke izalisho wathi uma ngingeza imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ningenakungikholwa khulwane khulwane imisebenzi ayenza ngami o he nakho lapho elikhona esikuthi ngayo ngabesilisa nabesifazane abanjalo namhlanje abangavala umlomo wezwe ngezibonakaliso zikamoya ongcwele sidinga umhlangano wekhepho onjalo sidinga ukuqela ukuzizamazamisa kukhishe inqoba yezwe lezinto eziphuma ebandleni okungenile ngalezi nsuku zokugcina imali sabalalela ezweni lonke nezinto ezinkulu okuthola imiqondo yabantu ezintweni ezinkulu esikhundleni sokuba kuNkulunkulu ukucakiza ngokubhala noma yibubi umfowenu waqala ukuphuma ngaleyo ndlela kodwa bathola ukuthandwa ngabantu kweye inhlangano acakise kulokho akukholwa lelo gaziye lihambi kweyangokoqobo indoda ezizelwa ngomoya ongcwele wonke amadimoni esokugwela iyangeketule lelozi yoma kulele kungakhathaleki ukuthi ini amen uPawulu wathi akukho lutho olukhona noma oluzayo olungeza kumbe noma yini olungasehlukanisa lokuthandwa lukaNkulunkulu lokho kuzala kwangokuqobo ngempela kukamoya ongcwele ungena endodeni iyindodana kaNkulunkulu akukho gebe phakathi kwayo uNkulunkulu iyindoda yakhe ebukhoneni bakhe amen ngiyakuthanda lokho ngiyazi lokho kuqinisile kulungile sithola ukuthi ngehora lokulingwa ngezinto ezezwe inokalo wabambelele ngesikhathi sokubizwa komgcinci kongcwele noma noma ukuhlekisa ngayo bamboza ngendawo ebusweni yamehlo akhe futhi bamshaya ikhanda bathi manje uma kumprofethi sitshele ukuthi ubani okushayile nawo masosha amaroma ambonile ehlulele imicabango yabantu ukuba kuqekelele futhi ukuba ubemi lapha kulowo usuku beyoqalaza futhi atshele lowo wesifazane ukuthi yini ebengalungile kuye nokuthi bekuyini lokhu nalokho ileyo ndlela kwenza ngayo ileyo ndlela seyenza ngoba akaguquki. Amen. Anijabule na lowo ngunkulunkulu ophilayo ukuthi indoda ibingawa iphume ophahleni nokuphila kuphume kuyo nendoda imi lapho nonkulunkulu ekuyo ikwazi ukuzilalisa phezu kwaleyo ndoda futhi iyabuya yaphila lowo nkulunkulu ofanayo uyaphila kulobu busuku. Amen. Unkulunkulu ongaguqukeliyo ibandla lidinga umnokolodo kunjalo njengo David Duplessis wake washo unkulunkulu anganabazukulu kunjalo laba abazalwane beli bephentekostali beba ngabafanele abantwana babo beza esontweni futhi nje bathi awu siyiphentekostali ngoba ubaba wayiyo uma ubaba wayephentekostali futhi wathola umbhabhatizo kamangcwele nawe uzodingeka ukuthola ngendlela efanayo ubaba uthola ngayo anganabazukulu unamadodana nje namadodakazi hhayi abazukulu abangamadodana naba zokule bangamadodakazi nje amadodana namadodakazi kuqinisile ngakhona nizofanela neze into efanayo abayenza ngosuku lwePentecost nizofanela nibe nesihlakala esifanayo nizofanela nibe nento efanayo ababe nayo unkulunkulu akaliguqulu neze uhlelo lakhe akaziguqulu neze izindlela zakhe wenze nje into efanayo ngaso sonke isikhathi indlela andlala ngayo uhlelo lwakhe ifanele ime ngokulinganisana kulokho isikhathi kasing kuzofanele kubeni into efanayo futhi uma nizokwenza into efanayo imiphumela efanayo izofika. Amen. Kunjalo manje siyajola wabambelele ngesikhathi sokulingo wabambelele ngenkathi yonke into yayingalungile yabambelele ngenkathi bonke abangani bakhe bemshiya wayelokhu ebambelele umnokoloto wabambelela khona ke udeveli wacabanga sengimtholile manje waqala kwenyuka iCalvary igazi ligobhoza liphume emzimbeni wakhe ingubo yakhe isongwe kuye okokodwa okukhulu ukusaphazeka kwegazi udeveli fanele ngabe wathi sengimtholile manje lowo ngeke kwaba ngunkulunkulu qhabo lowo kungeke kuye uma engadedela lawo masosha amphimisela ebusweni uma ubengawadedela dluthule leyo ntsheba engagcwala izandla ebusweni bakhe uma ubengawa dedela phosela inselelo ukuba bone umbono futhi akangakwenza futhi manje nangu wenyuka iqhuma ethwele leso siphambano ngizoba naye emizuzwini embalwa leyo nyosi yokufa iyedla ihaba izongeza ukuba imtinyele niyazi njenganoma yiphi inyosi inesitinyeli kuyo kodwa niyazi unkulunkulu wayelungisele nyama ngaleso sikhathi kwakuyinyama kankulunkulu ngenkathi leso sitinyeli sigxile kanye kwehange kuleyo ndodana kankulunkulu ku-Emmanuel ngenkathi izidoncula yona yayingesenasitinyeli esisele yalukhipha ngqo udosi lokufa Yesu Paulu wakwazi ukuba athi kufa nobudezi lwakhe la juda kubu ucabanga kona kodwa makabonga unkulunkulu esipha kunqoba ngenkosi yethu ujesu kristu yayingatikelwa elitsha futhi afe yayingatikelwa elitsha futhi isale lesitikeli sayo kodwa uyazi uma inyosi ike yazi yatinyela kujule ngokwenele ayibe isakwazi ukutikela futhi ikhipha isitikeli sayo ngakho kwakungekho nyama yomuntu eyayingagxilisa kwehange kuyo ohe akukho muntu eyayingagxilisa okwehange kuyo kodwa ngenkathi ufaka ku-Emmanuel ngaleso sikhathi yalahlekele isitinyeli sayo akabonga unkulunkulu yebo unumzane yehluleke lowo yebo unumzane bathela ukuthi isihlungu sabambelela bathi uma wena uyindodana kankulunkulu yethe esiphambaneni umpristi omkhulu isicukuthwane esikhulu sebandla sathi ele ngokusobala manje uma indodana kaNkuluNkulu yethe siphambanele futhi uzisindise kanjalo njalo asibone uma indodana kaNkuluNkulu akazange awuvule umlomo wakhe futhi yashoyizwe manje azitshela ukuthi wafa ngempela wafa kwaze kwathi ilanga nenyanga kwathi ufile konke kwemvele kwathi ufile umhlaba wazawazama waba nokugodola kwemiza ukugijimisa yonke indawo kuwo futhi ngenkathi bebonela impela uNkulunkulu wadala umhlaba wayelenga ezicongweni zomhlaba negazi likaManuel likutshonsela emhlabathini akwamangalisi yafa wafa yaze yathi yonke into yathi wayefile futhi manje-ke sizothola ingakafi wathi idilizane lithempeli futhi ngizolivusa ngosuku lwesithathu alisoze lakwazi ukuligcina liphansi lidilizeni futhi ngizobuye ngilivuse ngosuku lwesithathu babeka umlindi kakhona ukuthola ukuthi umnokoloto wawuzobambelela babonile ukuthi wabambelela wedlule ekulingeni kwesono wabambelela wedlule ebumpofini wabambelela wedlule engcebeni wabambelela wedlula zonke izinhlo bazokulingwa usalokhu ubambelele kodwa manje usekufeni uzokwenzani manje na kodwa-ke phasika ekuseni hohe ngaphambi kokuba nje lelo langa liphume lowo mnokoloto wabambelela futhi ngenkathi wenza ukufa kwephula izithiyo zabo ithula lavuleka nge futhi wavuka futhi ngosuku lwesithathu wayezenyukela phezulu ukhombisa nje ukuthi lowo mnokoloto ungumnokoloto wokuphila okuphakathi ngeke ubhubhise ngisho nobuthumbu besihogo bungeke ubambe ithuna lingeke ubambe ubufabu ngeke ubambe akukho kungawubamba uyavuka futhi uJesu Kristu wathi konke ubaba ngiphe khona kuyoze kimi futhi ngiya kukuvuza futhi ngosuku lokugcina haleluya owesilisa nabesifazane nokoloto engaloku angehlale ethuneni akukho thuna elingabamba olungileyo akukho sihoko esingawugcine akukho thuna akukho lutho lunye uJesu Kristu uyathembisa ukuvusa ngalolo suku amen o ngijabula kakhulu ngaloko lowo mnokoloto ngiyazi ngephasika ekuseni wafakazisa ngiyazi ukuthi kwakuyini na kwakuyinto enkulu ngempela kwaze kwathi abantu abayikhulu namashumi amabili babefuna ukunokolola manje uma engagcineka kwedlule kulingwa kwakukhona abantu abayikhulu namashumi amabili ababemazi kahle kakhulu babefuna lowo mnokoloto ngakho ngaye leyo nkathi wadingeka enyukele egumbini lokucwalingela futhi alungise umjobo othaka nomtshuzi wezilwane ezithize ngakho wathi yenyukelani lapho emzini wasejerusalema ngize ngiwuthole yonke indlela yokuwenza ilungisiwe ngizowehlisela kini ngakho benyukele kuyolinda belifanele liphathe kanjani ibandla labakhristu hlobo luni lomnokoloto ebelingaluthatha na ini ungaba yini umnokoloto na bangenza kanjani na bekungenzekani na ngabe bonke bebengasuka baya ekholeji futhi bafunde ukuba ne-PhD ne-LLD na ngabe omunye umphristi ufanele kubukela emgwaqeni nokucicana lesikuyikhosha ezandleni zakhe bese khipha ulimi bese thatha isidlo futhi yilokho-ke na kodwa kwavela inhlakobo ezulwini umnokoloto wawusemgwaqeni wawo kwangathi eyokuvumbuza komboya namandla futhi yona yagcwalisa yindi yonke ababehlezi kuyo izilimo ezahlukeneyo zahlala phezu kwabo kungathi umlilo futhi bonke abagcwalisa ngoboya okugcwele bahlala ukukhuluma ngezinye izilimi njengoba umoya ubaphumisela senake nalibona ithembele elidala isithombe salo na kwakukhona umnyango omncane eceleleni owawuphumela ngaphandle wawenyukela ezithembisini zesitezi wenyukela ekameleni eliphezulu bavala iminyango futhi bangena ngoba babesaba kodwa ngiyalitshela ngenkathi bethola ukunokolodwa njengekonyana eshawe uphawu abakwazanga ukumbanga khaba umnumzane washo waphuma kulelo kamelo waphumela emgwaqeni wanokolodwa ukufa izihogo kuhlushwa kuhlekwa kuhlekiswa ngaye akwenzanga behluke kuye wanokolodwa amen hohe lalelani uphetro sukuma lapho baqala ukubuza ngabe lisekhona yini ibhalisami kwagiliyadi na ngabe khona ibhalisami yini kwagiliyadi na ayikho yini inyanga lapho na o ya sininqwaba yebhalisami kwagiliyadi sininqwaba yezinyanga Galosu, utawani ya Simon Petru, waye nyang, wati, giza ni palele, zi chaga sa muti, loko sete zisa kwao, giza ni chel, na lesi, zi chaga sa muti, loko sete zisa kwao, sa pagani, wala, si zoba nge senu, nisaba ntwena benu, nisaba okute, gogu kuluba, gogu sobala, singe sawa, woko muti, oyo biza, inkosu kunungunu wenu, e ya guba biza, gizo mniga sona. Bati, sigeza jani kwa si choyo kwenye kwa lote na Ilaba nilele kone Sigeza jani umuze sinye kwa lote na Wati, gizo si pali si chaka sa umuji loko sa jizisa kwao Wati, pendugani, ilo na loli pamatize kameli nika Jesu Christ Kukwa kuchanja lola kwa zola zenu Kona, niya kumugeli iso isi piwa sika mwe mwele Kukuba, lesi si chaka sa umuji loko sa jizisa kwao Sika seni, nisaba jana beni Nisaba kune, boge inkosu kulukulu weche ya kubabiza Oh hey, the other teen, Uma Utiotera Chore Cabinet Sifo, Beze Palace in Chagas of Mutu Satisawa, Beza Mutke, Obuya Sakabis, Obuwa, as a child, Beze and Zelena Utan of a Loku, Beze Kiba Utan of a Loku, who Paranga Muti, who was in Mulana Zikulu, Noma, Noma Ezra Utiza Goose, Zichas of Mutu Satisawa, as in now, and you shall mooch or Nella Goose of Uma Sisis, Uma Singawazi, Siluna Kulung. Ego si sise skulu. Futi, ileyo indiaba ngalengwawe ya labo zoka beze base college na mtani. Makipa isi chago za mudi wakusatisa kwao. Beze beneze la ege ide sikundeni saso. Futi, unye si kechane za makaza si tiumbe zifayo. Nesi si chago za mudi wakusatisa kwao. Sisa logo si chazi zifayo. Kikati ya masamaria za mugele, achori kundo kaloto ae nende fanayo. Kikati ya mazizo za mugele, bachori si chago za mudi wakusatisa kwao. Wawa zifanayo Paulo atangana zike chane zazo Nishumi na shaka lalungi Esa sinde ngeye zichaka za muti Niko satisa kwao Kuka siko gonga kwaso wati Loko ngeke kusaveze Gizo ibu lala yonge idu Ngako wazipala kapezuli Enze la bona Wabachela kutisi chela kajani Basi chole kendele fanayo Futi Lenda wala mtani Kule ngwabe palisambu kwa kiliati Futi zile ngwabe zinyanga Kona Bandu baya se sabe si chaga so mudo kusatisa kwao. Utum, atungiza ngungulu. Aliko hini palisabu kwa kile yati na. Aweko hini maja kakboya ungwele na. Maja kona na. Mundo kwa lodo, sebeza kuma boge nebo. Wasebeza kuma chuta. Wasebeza kuma samaria. Wasebeza kuma zizwe. Wasebeza kuma wongo mudi kitele fana. Nizichika senkolo, niwelelezwe ni lapo abandu, lapo abangazi gisho kuti Nisipi sanja so kutla, niso kumele, futi bama lapo Niyazu kuti benzani umabe mwele, umabe mwele na Hide fanayo niyenzayo, hide fanayo Oh, kuhini na, kese, nisa utena beni Nisa baba kuti, sapo boki nkosu kuluweche ya kubabizi Nisi sichako so muti, nukuse tisa kwao, nisi fanayo Sisebeza hide fanayo, nibanda alio kweza hide fanayo na leyeze kukaleni kunjali pela uJesu ngumvini thina singamagaja futhi ngokunokolodo ngaloko kuphila kwakusomvinini ibandla laphumayo lanokolodo babhala incwadi yezenzo emva kwaso futhi manje sinezibambizi sinezithele ezifakelwe siziphila ngokuphila kwesihlali kodwa singeke sithele izithele kunjalo Ngaji mina mgani waa, mucho nshalit Ngale Phoenix Lapa kuwe utiala Waila sitlata lapa, sitlata sama origi Esa siti ya sibele, zitlobe zintlani Nome zisitupe, zetlugene, zesitelo guso Ngaji, angigazi kiboni denjali Wati, zifagelo Ngaji, kiboni ule sitlata na Wati, i orange Ngaji, au, gune la mule Futi gune la imu Futi gune ama chanjarini Nama chanjelo, none papa muzi Ezi nigi zitlobe zetlugene Ngati, kuti, zonge sikule nga leo ndele sifanayo na Wati, ya, goge kwisi chele sisama orange Ngati, au, manje, leo, yinde kakini Ngati, manje, ngalo nyake mfako kusuka Gwazo songe leo sisichelo Ugyako zayo, siso chela ma orange na Wati, oh, kabo, eh, kabo, wati Siso chelo chobo ingache yilu Basa kichi, basa kuchike, isi klata si shinchwe ukondeo kuchike kubeni hii, isi klata saborinchi kubeni, wati kabo, 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 uma sike saveza enge ngacha, si tele orinchi, ngati, giyabona, eh. Amen. Kwethu sinezindizo njalo njengoba amahlelo amabandla ejovele kuloko futhi ephila ngakho ezibize ngamaKristu kodwa uma kuphila kwangempela kwalezo sihlahla kuke kwaveza elinye igatsha laso kuqobo uyoba ngeke encwadi ezenze emva kwazo ngokuba nguyelezelo lamuhla laphakade. Loko yizwe amagugu abo futhi abazi lutho ngakho abantu befunde leli bhayibheli uma nizolifunda angeza lokubuka ngokwehlelo nizokujola kungako kulo kodwa uma nje nizobuka kuloko elikushoyo bese ke nilalela ukushiwo isithako sobude kusenzisa kwawo lifundeni linakeni lizokwenza umuntu ohlukile. Isele kuvela endiye nje lapha kuke kudala ngeza kwesifazane ngapha wayeshaywe ngumphofu indodana yakhe yayiye endiya ukuba ibe ngudokotela futhi yafika lapha yaze isuka emsebenzini waye wezokwelapha ngemithi yaze ingena komuye ikhole ukuthi yayingunji liyela kagezi noma ukuthize nalona wesifazane washawa ngumphofu wayengena lutho nje futhi ngakho abomnikela wezokuphana babezama ufika futhi bamnakekele ngakho balufakela izimali udaba futhi ngenkathi behlola bathola ukuthi isifazane wayenesondle sisodwa naloko kwakuyindodana eyayiyindoda ecebeka kakhulu endiya. Wathi oh ngikwazanga nje ukuyibuza wathi ngikunina wathi ngingaqoka nje ukuthatha umnikelo kuphana kunokucela indodana yami wathi awuza neze nje uvela kuyena wathi oh yes oluvela kuye kunge nani kanye noma kabili ngenyanga wathi ubhale zike zezincwadi ezimnandi kakhulu impela wake wazifunde wathi awu ubekeze ngathi uma ubemthanda unina ngokwenele futhi wayenqaba imali ubeyozama kumnakekela esikhundleni sokuba aze aye kwabomnikelo kuphana wathi awu mhlambe kuba ubazi ukuthi benginje wathi beyothi beyonginakekele kodwa wathi uyazi akazi futhi ngizizwa nje ngiphoxeke ukutshela indodana yami kanjalo. Wasethi futhi izalo kubhalela izincwadi ezimnandi na wasethi oh ezinye zezincwadi ezimnandi kunazo zonke wasethi ungithumele izithombe ezinhle kunazo zonke sawake zibone wathi izithombe ezinhle kunazo zonke ngakho ake sibone ezinye zazo wacika ebhebhelini lakhe wayesezihosha niyazi ukuthi zaziyini na amaphepha okuthumela imali yasebhenge indiya lifaka izithombe zabo emaphepheni awo ezimali zasebhenge yabo izithombe ezinhle wayenezinkulungwane zamadola eshintshwa esuka emalini yasendiya eya emalini yasemerika kwakuyini na umncemende bebhe lakhe wayenamagugu ayicabanga ukuthi kwakuyizithombe nje kodwa uthola ukuthi kwakuyinani langempela kuye futhi mfowethu uma uzama ukufunda ngomlilo ophendiwe wephentekoste nomunye umuntu azame ukutshela ukuthi umoya ongcwele awufani namhlanje njengoba unjalo ngaleyo nkathi omunye umuntu azame ukutshela ukuthi izinsuku zezimangaliso seledlule ukuthi uJesu Kristu akasuyena izolo namuhla laphakade ukuthi bazame ukukutshela ungakukholwa lezo akusizo izithombe uNkulunkulu usomandla wathumela lowo mlayezo kuwe kunjalo ngoweni nobantwana benu kubo kude baningi inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza uNkulunkulu sengunkulunkulu uJesu Kristu uyela izolo namuhla laphakade ukhona lapho kulo busuku ukusindisa abalahlekile ukuphilisa abagulayo ukugcwalisa ngomoya ongcwele labo abafisa ukugcwaliswa yebo mnumzane uma nikukhola gwelekene yabo lokho yizithembiso zikaNkulunkulu kulelizwe lapha ningangena ngo labo futhi nithele zonke izithembiso izithembiso singesene uPetru wathi izithembiso singesene sele sabantwana benu nisabo kude buye sabo ukhesha lokho lelo yiphepha lemali yasebheke ezulwini kunjalo uJesu Kristu uyena izolo laphakade buba ke ubemi lapho kulobo busuku futhi wambona lowo sifazane lele lapho egula na ubukeka sengathi ugula kakhulu ukhubazekile mhlawumbe ungove uhlangothi noma ukuthiza abesifazane ababili owesifazane nendoda eyikhalade owesifazane eyikhalade ezama ukusebenza nengane encane ngicabanga ukuthi ubeze kwenzani ukuba ubemi ebuka lezo zigula ezimbili lapho njengomphilisi na ngicabanga ukuthi angaphilisa na usevele kwenzile nebo ngenkathi efe Calvary ukwenzile yakukhola lokho zikhulu na niyakholwa ukuthi lokho kuqinisile na wena lapho nengane ekhalade encane lapho nengane uyamkhola uJesu Kristu ngenkathi yefe Calvary wathenga ukuphilisa komntana khona Wena sahlake nombhede lapho uma ubugeka kulakulu ufe uhlangothi noma ngabe kuyini uyakholwa ukuthi Jesu Christ wafe kalvari ukukusindisa kuguleni kwakho na uyakukholwa lokho na uyakholwa ukuthi ngikushilo kulo busuku ukuthi kuyiqinisa na uyakholwa ukuthi lesisithi yakho somuthi lokusetshenziswa kwawo kuyiqinisa na uyakholwa uma ubemini lapho kulo busuku futhi wambuza ungamphilisa umntana na uyazi ukuthi bezothini na sengivele ngikwenzile lokho yebo ukholwe nje yabo uma ubuzo uthi mnumzane ngikhubazekile angikwazi kuhamba kumbe noma ngabe kuyini angikwazi kuhamba ngingiyafa noma into ethize ungakisindisa nawo bezothi sekivele ngikwenzile yabo manje ubungaze kanjani ukuthi bekuyiphimbo lakhe na ngoba bezokwenza into ethize njengoba enza ngayo nkathi bengahle yakwazi ukukutshela into ethize ngawo uqobo ukutshela ukuthi wawuyini nokuthi yini eyayingalungile kuwe noma into efana naleyo njengoba yenza ngesikhathi sebhayibheli lokho bekungakhombisa ukuthi wayifana kodwa okokuphilisa ubuzofanele uzemukelele khona yalinyaza ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina ngiyakukholwa lokho na ngiyakukholwa ukuthi ubengangitshela kulo busuku ukuthi yini kathazo yenu noma into ethize ngani nilele lapho na beningakwemukela futhi ngikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe na nizokwenza na uthini ngawe inenekazi lisekuceleni kwakhe ubeke isandla sakho phezwe ngane yakho uyakukholwa lokho na bangaka bazokukholwa na manje baba sezulwini lena yinceku yakho njengi umthalo nje wokushumayela izwi lakho manje ngiyazi lokho okutshelekile kodwa ngikhulekela ukuthi uzokupha kulobo busuku ukuze abantu bazi ukuthi leli iqiniso Ulungile bheka kaba ingane yakhe nohlobo oluthize losifo samathambo kunjalo inokuvuvukala okukhulu emlenzeni kunjalo na yiba ulokhu ubeke isandla sakho phezukwayo phinda futhi uthi Nkosi Jesu nginisa ingane yami ngizokukhonza yonke impilo yami uma ngakaze uthathe lo mnikelo ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho bese ubeka intambo ithandele nomlezo wengane lo usuku bese ukala bese ke ubuyisa intambo kusasa lapho inqume khona ukuthi ushabele kangakanani manje nakusasa ebusuku uzokwenza lokho na wena lo lapha eceleni uyangikhola ukuthi ngiyinceku yakhe na angidazi ngikubona empilweni yami kodwa ulele lapho usikwela ithunzi lokufa kunethunzi leminyama phezu kwesifazane uyagula ebulawa umdlavuza kunjalo impela futhi uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na ungakukhola na ho ulalelele lapho uze ufe na udokotela ngeke kuphilise lokho sukuba egameni lika Jesu Christ futhi uthathe umbhede wakho futhi uye ekhaya yakholwa na wonke ofuna ukukholwa futhi nemukela ukuphilisa kwenu sikumanga ngezinyawo zenu futhi nibonge uNkulunkulu mbambe ngengalo mfowethu Senkozi woku munye ngiyamkhola na phakamisani izandla zenu manje kuNkulunkulu futhi nimdumise ngiyakhola na likho ibalisamo kiliyandi na amandla kaNkulunkulu angakwenza lokho Isiphakamo ngezinyawo zethu woku munye manje nokukhola ukuba sikukholwe simanga ngezinyawo zenu woku munye Futhi nemukele ukukhulula egameni leNkosi. Amen.